Echama echikulu chichino
Zabu omu wendogo tulina
Ensibu koyo bulamu era
Echama chobu na mye Kristo
Yatesa na loza kubantube
Galaba satani awa kukula
Gatute banji awatari suvi
Choka na tunonya atuagala Atona omu wendo
Yanoonya babula eyali abuze nange na mvuba
Katonda omuwendo Katonda waffe atwagala Yanoonya babula eyali abuze nange na mvuba
Yanonya babula, eyali abuze nange na mvuba.